Hold on. Arom nandu the boom boom, mindo Ghost Rider. Imetoka pa na sasa niko hapa. Napenda jina Shash, please man, don't fuck up. Ukiona my wife na G, please don't mind her. Narom nandu the boom boom, mindo Ghost Rider. Imetoka pa na sasa niko hapa. Napenda jina Shash, please man, don't fuck up. Ukiona my wife na G, please don't mind her. End of my life too, na my paper. Ili penda penda tena nika teswa. He goes right and nami nika hepa. Tekwa, mezwa, fiekwa. Kichwangumu don't test me. Kujambaya and dice me. Ukini yona don't bay me. Try me and let's see. Yo, I'm all alone in the jungle of dust. Ukini guza nda kupaka dust. Gold digger wanna dream me first. Yo, hawani party cause niko far. Arom nandu the boom boom, mindo Ghost Rider. Imetoka fa na sasa niko hapa. Napenda jina Shash, please man, don't fuck up. Ukiona my wife na G, please don't mind her. Narom nandu the boom boom, mindo Ghost Rider. Imetoka fa sasa niko hapa. Napenda jina Shash, please man, don't fuck up. Ukiona my wife na G, please don't mind her. Aim for the moon, then I shoot the stars. Namshukuru Mola kunileta far. Nguvu zangu ilani yake ja. Na mpa sifa, then I praise the Lord. My belly jean na my loose version. Siko hapa kuwa full button. Nilikam kuwa feel fashion. Na for real music wangu the real hustle. Weketi hapa uni disfuck you. Miss Nangori na we bad fuck you. Unanijua mbona ni disaki. Next time uta kiss mafi. Na ntaka taka na huna form. Na nifata fata na huna door. She call me just hold on. Hold on. Vibration, hold on. Arom nandu the boom boom, mindo Ghost Rider. Imetoka fa na sasa niko hapa. Napenda jina Shash, please man, don't fuck up. Ukiona my wife na G, please don't mind her. Narom nandu the boom boom, mindo Ghost Rider. Imetoka fa na sasa niko hapa. Napenda jina Shash, please man, don't fuck up. Ukiona my wife na G, please don't mind her.